eden gon altiner sapo jetati lewru septembre du nane no gay tati yande sapo jetti no terminta chapan tati habaru je fulfulde studio kalango ko li janyale modon jude jeddire jeegom warde sapo di lewru septembre du nane no gay tati hisa makko ciede nyamiri jippe ke sanne lay lumoji kewde lay niger du wono ko sima sarusi kaw jido filla ko kol kibaruji lumoji nyamiri haadi non ni fawar jondu ko de kibaruji didi ko nen kala hala laami be final tawa hewbe kawreto en don do so gam batte watnede ekintina ettindi do fi ko darto not ko mojjina hakkune himbe hadde bolo wole dum de pa goddo kany won ko waddi on nan ko dum lati yewtal pirno hande haltana hala ko wi'ete patriotisme eden biya dum jeyal e bingule dako sumana amadou janganto habaru jidi en e fulfulde yerno kalnomi jonda wiide ke hono cede nyamri jippek jippago gol to kondan ko hisa ele jeddire wellinde en dum wono jeegon warde sapo di lew septembre kanyon won ko sima sarus kaw jido hokko kibaruji lumoji nyamri holliri ko heewi e majjidi gonda fu jipporo ken haniri dum du konda sembe ketna don commune nelda do en da e france en pirte fulfulde alarbare jeegon warde atalata sappo di lewru septembre enda fi ko darton nyamdu ciottede lumoji dum wadi ko jippi do mun sanne alle e gawri keeri fuddi nadde de lumoji di enda yerno sima sarus kaw jido kokkol kibaru lumoji nyamri holliri far gawri jippereke do hemerer buddi di mbayerdu kono do hemerer dier wotru far kamanaaje do kono do hemerer buddi di sa kur gawri do kiloji hemre wonana balde nyande ujunaaji jeegon e kemi jeego e buddi noga e buddi de maje didi hande de wonana ni ujunaaji jeego e kemen nay e buddi chapande jeddi e didi e tamaje didi sakur mbayeri no wonno ujunaaji jeego e kemen nay e chapande tati e jeetati e tamay tati warti hande ujunaaji jeegon e buddi kemen tati e chapande jeetati e buddi joy kamanaaje du kono sakur mu wonana balde nyande buddi ujunaaji jeddi e buddi hemre e sappo didi e tamaje didi warti ujunaaji jeddi e kemen didi e buddi chapande joy e buddi jeegon faramaro ito tenga togo no wadde ngokay wada e fu ko wayli ko way halede e le balde de no won til far jondu ko dani e le kibarji goddi en tan dogan duci ndungu mu wadi no hanre no wodiri fa jong o kay be pudde be keba gafeje kesse ko no nata ciede mu dun jippere to enda ketne nanen ko biete do puhari mamman ciottowo nyamrto enda ko halani bandira bamin tabto enda
hatsi da wake masara
kulle barke ndeman kese den funo tawado ande gauri keiri mbayeri kamanari nyabbe ndeme tendi dodi no don kambe gaddi tedi nigeria dimfu gauri keiri ndi doganduchi mingoni miden ittane du fadde gauri no bendano sakuru gauri sonata kena budi ujunaji joy amma hande nduburta budi ujunaji nay e keme didi yade e keme nay wodi sakuru wodunde e terde chapande tati e je tati ndino sonne budi ujunaji jeddi sankantiru ndun do no sonne budi ujunaji joyi e keme jeego amma fadde to la sara warta sakuru ndun sonno ama budi ujunaji joyi e keme nay den ne cede mayji jippata
27
lami do finata mo bande dun ka jokka hotto en region mo sender noni ko juuden doso nenene ka kanko du o wadi hawrter gonto wete hono fahande wuro wetengo gawnawa nokkuto o hawrti jam are o yewde mabbe o wino haani himbe ngada dabar ko to tawe watta kurmo en jonde jam watta du kondan ni ko watta ko tay potal e pamra wadi dun du won ko noddi yaade e kero bibbe leydi niger fuda e hore mudum o wita kenani boubacar yahya louchier nani ko haali ko makki bandim bitedo makki useni neldimin do
mede yetta Allah bawde jonhine e bawde kokkudo en lawol hawrude do hande le wuro bawnawa dum do latanake nimbe nyalande tariki maunde yaade to bibbe leedi la morde den fum fadde men sedude du mi yettan don do filla jeyugol bingi leeda ko gongondo don kolla jamma ila nyaloma o don tinni e wadde du'a wuje jamma ila nyaloma dum du latanake min konirgal mangal engala fu leydi gon sana niger denne to en accu nimbe wobbe ngara tefa takki torade e majjun sankitide leydi men wodi kinodo e halaji gondi no nja no ngarta do rezoji
edo lawol goto gol tawenda ayeru dukon nan kan wonno wuro kede go e kero e mali hakkunde leydi Niger himbe tawab tawenda no wodi chatale sanal fil ko dartof ndena ko heedi e lay gure gure tawal le region tilaberi dum waddini bandimi Musa Hassan en be jeyton jahangal o yewdi himbe wuro ben enda be mbi am gando dengal yaati himbe ji fu neddo fu wadda ballaka
miden non nana halaji de gala ko e laaci amma dane de ngatammi yaade alsilame be woni nimbe ngarta inna goto abba goto gamde neddo fu wi'i no hetti nanto ko nanta no wi'e do waza puji to fu dum gasanta nimbe mido watta dande yaade e bibbe adama be acca hasidare ngarta gotel gollande leedindi
goy elmina fara
wallahi o jinde
no daga ngada mini woni himbe fu kawra lato ina goto baba goto yoppa sendugol sendugol hakkune mudun em jonka yi sana tan ene du konna ballondire heba Allah walla e
comme de irse assalamu alaikum
dande am yaade to bibbe leydi woni be pukkina hakkilloji mabbe yaarirde hunde fu eno haniri gam hakkillo fukkingo kam waddata taykaaki lobbi sembe sembe watta hunde
garage o sekande la sabu han
be himbe ayer won ko nando non eno dagal mabbe do fi jonde jam tabita non ni fa war jondu ko nani lambe fina tawa hewbe je potto to en do so gam batte wadnede ekintinon e jande do fi dum won gollal mabbe kany e fa war jondu be gatto ko tebe gaddi balla hara bolawle ko ta hakkuni himbe taw tebe der nokkuji mabbe enda du ko nani bi tedo salum jeka gollatana le projet bi te pa god la tika wadi balla gamu jande ekintin go wadne lami fina ta be enda o mo andene himbe do enda dum won mo faari majju wakati mo awsi Abdrahman Landi.
Le pagode s'est engagé.
No projet pagode no adi ekintinongolo wodi du no wadan dewtere to talki kawjidi filla la muji tuban der Niger dum ngattete ngode kitidol du hauriti e gattol do inde lami be fina tawa be fuudi talki kawjidi filla la morgal fina tawa do der Niger be keba wadirde golleji mabbe no haniri e waddide balla gaaji mabbe halto durwi diggol e fitinaaji gam woldeji kewdi gadoji fu seni lami be ben kebi ekintinede do maji yonay fa dun yare to cuudi sariya dun sabin bini ngarki sardobe gol ekintinol be keban lawol golli didde hakkunde mabbe laami be fina tawa don e tindin dabe duudo filla tajol sariyaaji kewdi ko waddata jonde jaa e potala kunen
conciliation
fa handen dosto gonden kanon jom o kay birnin gawri yaaten nokkuto laati wi ama hande de be kolli wiide ke jonte pabbe de enda wakkati mudun tawa dum wonno ko horojo electron enda halani bandimi ko yeyto enda jahangal dum ko ndani o be kali hala majo holli be noy dum wadun yar har filla jonte pabbe de enda alamin wa shar kallandimo kanko ma electron wi takena zakara zada
en outre sur tous les cas de
der lewru tutanimbe be wulo wuloji nangi ben fu do pechemre chapande njoyo e jetato ben fu no jonte pabbe no ko lati chapande tate didi on fu no sukabe no kambe du dum buri tampinde fartorobe ben do pecce jenai dum do wana hunde ko wodi no amma miden don durwa ko wattata be mayu mayu rewbe on hanti no wodi mawbe be jonte pabbe ben goni no nanga dei ginanda ni der majjum nimbe dido tan woni ko may en don du kebay safare no wodi jonte pabbe cawrugol mudum bolun no neddo yobata feembudo
prison ça c'est gratuit
nanni jokke njanto en dan gaya fa han region do so gonne nokkuto woni sigilo fa du ndara nato lekol didi lewru octobre dartondu enda do dubbe bi sigilaji mabbe fu kibbi yerno fa den yaaye Haruna latido kanyo en secrétaire général enda mo syndicat janginobe goldobe ligotobe wombe le jande hakkunde to enda gayam o famini dum bandi mi tawto de jahangal fawar jondu konami te Mukhtar Hamadou.
Nous sommes en train de nous préparer d'abord.
Mide hen sigilade mabitol jande gander fimo leedi Niger tawa hande o sayni sedum yehiri e hakkillo hakkillo wodi dudal mawbe jangirde ben fu nor hen e mojjinde no kuje den ko tawbe omte le kongol wadiri no haniri to amin gayat mi in cigilake wodde e wodde mabitol le kolon gamina kamingala fu ko sadigo amma hunde woter hani bi leedi Niger fu watta hakkilo mon kawoni nimbe durwa kwat tawe jonde jam e potal tabiti der leydi dim min durwa kwat tawe mabbitol lekol gol wadiri no hanir en wodi
meilleur des rentrées académiques
jonkay region maradi to wiete commune chada kori wuro wiete ngo garin kaka don wonto himbe hono dillowebe leydi Nigeria ngari joodi tefude duwade ka e gondon be mbibe jabbita am faa wodi kaande be ganda daga ko to tebe beednama ballaga hebbe ngada gurna mabbe hande no wodiri dun du wonno ko fawar joni biete do Umar Isa goto mabbe o halani bande min tarnan fuda Ahmed ko yeto jangal
maso halnude shuni abonde
min jetti Allah e ballagaaji di walli roobe balli terimin harto jawdi e ko nandi e mun kamfu e gomnanti Niger tokkitido waddande min balla mundum wodi leydi Niger jabbitorake min no haniri miden doddu ngada gurna ami lay hakkillo fukkingo e portal wodi mido watta dande yaade e pelle balli roobe balla peroydo ko wadi ganno bi adama no mo wala bawde jiddo wakkati hen fu waddanede balla heba wadi de ngurnda mudun no haniri miden jidi fa hande balla gaaji yaade to pelle balli roobe har jawdi e ko nandi e mu heba fi ngurnda amin waylo
insha Allah
non ele kibaru di fa warjo ndo nen kala hala hono fa hande nangol hono neddo goddo tawdaade kulantereje mata may dum wadi nyande 11 septembre du o tawrama kinji ko to ujunaaji sap bitel axel e fa hande do tawrama passeport uji ko watto kando ko nani hono chapande jete jeegom latidi ko jaa le kanko do onum jappo non o juu leedi gom fondi leedi goddo dum wadi ko farjo police be ko hemmo Mohamedou Moussa horejo kawjido sa rusi o genda o halani bandi mi bitte do hono Sarkin Sale ne be gadir dum me sabi ko be gadi dum
dans la journée du
sappo e go lewru septembre du bujinaaji didi e no gay e tati habbini be tawabe kerol hakkunde Niger e Nigeria damborto ton kebi nangude kinija bonde biyetede exol ujinaaji sappo yaade e neddo gon juwoido der leydi kettundi en kambe passeportu chapande jetati jeegon ko leede janane der talki passeport indo no wodi no gay gondi no golla der majji dito fu no baddi der dagon gol min kebi warde min pami gere majji keba kena der sarusiji gomnati kawjidi filla dillam e leede kambe e azan suji dun sabbi bini komide jama lawol gollido lobbo nata hakkunde amin e bibbe wuro
di collaboration
yewtal men pinna hande en kala hala ko biiden wi'e patriotisme kam wonno du se firtam e fulfulde jeyal dum du bingu leedago e hollude yidde leedi mudum be moone ma faari majju non dum wadirte dum wonno ko faande bi ta Tahir Ahmed kitotodo yewtani bandi min Anice Karim elunto en dan Agadez
le patriotisme
ko wi'ete franchir patriotisme dum en en baawide e fulfulde jeyal jeyal gal du kondan na maande na yidde leedi mudum e dum laati ko sotto en dan kanyu e nyaajande leedi mu e henande leedi mudum non non du fa handem hollude leedi mu kam bur leedde to fu himbe majjundu no darto durwana kulle leedi ni e hore mudum
dan defender les intérêts
no jeyangal gollirte
le patriotisme
walla majjun ko wi'ete patriotisme dum wonnana ni gollande leedi mudum yidde leedi mudum fa woda jonnon hono jeyangal no wodi laabi kewdi misal jonden koji far sogeji yidde leydi kan dunjotobe faabe daro be kabono leydi ne be denandi to be doga ko way mabbe watta dum enda far arzuku don du fa hande fibbe leydi ben kanyi e kampaniji leydi ndi e gomnati leydi e hore mu fu darto non gollitira kulle jiyade leydi e hore mu wana goldude kulle jiyoje leydi janane gon nadu kon nan wallude fa leydi janandi godom kampani mu na hunde mudun fondido leydi mon ko lati du wurta kinani dubi nadi de tati ender dimma mo Bernard Karayan wadi elay soudou sawara député de France ko wi'a patriotisme dum woni jeyangal chauvinisme e franciré habde tanani jeyangal e hore mudum no woddu kondan ko wete nationalisme dum kay yo kongol no enda kany e jili jomu e lawol politique
nationalisme qui est une idéologie politique
e do won ko habrume fulful tili hande seyni elen jon kamule de hewtene jangtonto habruje bengal fulfulde keddi wadde ballagam ko nan don dum hedube masinaaji e windobe daribe gam batte alle dum wada fa dum woda fu e mi hora Usman Amadou wiyoto assalamu alaikum balata jam walima accidi Usman Sina wadde habruje e haw sankore
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddo labi joyi on jobata feybudu sadun jaraka labi jende njoboto budi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store